exclusive from zvirajams.com.
Manjamonganitea PS4 Ose ni maplanga wafunika kuhusekwa I think fall up, aliva ni pechapo Sunga chite kompea gauze na makembo Nikala paso, ziwa vayambotili na vaiva La nina vapa ya kutela mchikwela niya Bila peva pera vose de muchete kera Uma kamandi seba na kuisi ya seonze la hapa I print the hit, vose vabrera kuhota I think pa foka vapase nkoni wota Yeo maniza montop na mashota So you can't kompea kuhalika koma sota Haipa neo beat, mongani kupanga na Sunga ni yenge nili singi nechi shuka mami Bea pape mazi wapanga piti mutinami Meyeko pasi ya mumamba ni sanduka nyami Matoka potuo pa home, champion ni pecha Sikwa ni sanori trick no salenu Kisemu ya upone na kalenda mika Kuzaka ni peza po na chista Try minga, ufuna cheku ni soko neza I'm not talking to anyone, what I'm doing is just the pesa If you can't afford, if you win the la pesa Nifaka eka eka na vajizeti mapesa I'm not sure wanga wanga need ya batu pa Weva la pila, siva ni pa Wakalivana wafunika mumajaipa Nafaka ni chemical so wakomoka Wafunia connect nishi wana dula kepo Wafuno flying anishi wabwela na ketu Wafuna tikeko wakamba tinasheko Tikali kufapula ise paka kumaketu Wakushan peka weka Hela big man busy Woshepa lakti Big dog Kana nyota
For more Zambian music visit zvirajams.com
Daniba, was smoke, na bambi, na bambi.